Music.
Oh, 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 David, Mr. Love of Alma. Yo, boy, yo, 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 boy, yo, map, so yo, map, so. Alani, ke, I wanna love you. Manje umuse wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukanikwila jabe manjeje. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda manjeje. Ni makufuna kaya ni chani chileza manjeje. Wali wamicha baby, ah baby, ah baby.
I'm like an American black soldier. On a mission fighting for your love. Oloka weza kapwele na tanda. Iwe na inde paka forever. Iwe pretty pretty woman. Iwe na ine together. Nima vikonda ukavala God face carrot. Na inde na valila po mwandi na kafest. Palasta kuchose la mwandi na chest.
I wanna love you. Manje umuse wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. Yeah. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukani kwila jabe manjeje. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda manjeje. Ni makufuna kaya ni chani chileza manjeje. Wali wamicha baby, ah baby, manjeje. Ah baby,
Nima bela monga na gwira magumbire. Nima funa weo takwaba na umbiwe. Patika jaka fobia. Kamele nima gada nako. Nga tulipa fupi na
ime. Nima ona monga nili mchi roto. Kolo kapela na wina roto.
I wanna love you. Manje umuse wakonda kwa tana fobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. Yeah. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukani kwila jabe manjeje. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda manjeje. Ni makufuna kaya ni chani chileza manjeje. Wali wamicha baby, ah baby, ah baby.
Hello, ukakamba many time. Nima chita na kumvelela. Ukakamba so. Niza konka so.
You my sunshine. Zona baby ndiwe zuba yanga. Nifuna ni kukonge. Baka na kusila kwa chalo.
I love you mom, I love you mommy. Niku kunda.
We mulatiwa. We penzi yangu. We muke wangu.
I wanna love you. Manje umuse wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby.
I wanna make it up to you.
Ukani kwila jabe manjeje. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda manjeje. Ni makufuna kaya ni chani chileza manjeje. Wali wamicha baby, ah baby, ah baby, ah baby,
Music.